nabange silimba mujukira be mikwano byenna bagamba nganga tuli wamu loza munabijukiranga muchanga nyo mutonzi atonde kulu neseno mumasogeti wabanga kitasoboka kamira kumavivi gosabehe anakuyambanga lwatakuwadde tova mukukkiriza abamusaba alina nfaafa agaba mu mpalo lelo lwa gundi nenca lwa gundi hiyoho kyanga bulijjo abakulu abakusingako onofuna emikisa wewalanga nnyo okwegulumizanga byokola leka balala basalewo basiime ebyokoze bwe balaba nga bisanye okuwanibwa sukukanga kwe ne begaba matumbi ogende okole dembe ly'omwafu okwekolera olwo ebisinga obungi obyetuusako ne weekerera ekipimo omumbi wakoma wakwata iyoho bannange mujegenderezenga tesudde bangi mu butyabaga ebyokucakala mubikwatenga mpola tunula emabega ne mu maaso nga tonabuuka muyige nseeno madaala ojja kwamboka olusinoka kolesa emabega obakwatanga ku mukono omulala ali kuyamba olulala omulala alikusanga wazibu nakuyamba gwosuse mwanyi omusanga ku mayanja ngawungula sirimba baana bange sirimba sirimba baana bange sirimba ereza omwenge tegutuwa mirembe abasinga gwebafuulira ddala nnyo wabeera omwenge tewabula nkaayana kuyumba kivaamu kulwana kunubuka olusi kuttiŋŋana abavuzi b'emmotoka gubasudde mu bubenje n'obulamu bw'abatambuze mu bufudde ekyomuzannyo gweraba abavubuka bali bategeera bafuuse balujuju anti feji anti bavayo bewando okulula kowamanyi tojoganga munafu abakadde n'abanafu obayambanga bwofunanga tojulanga ebintu by'enseeno tebiriiko nnyini by'okujjako omutonzi yagalizanga banno naawe beweyagaliza beba okulembera mwato basaasiranga mbeera n'amazima ng'ogoberera ensonga wuliriza abantu abakunenya olusooba mu nsobi kwananga emikwano emijja naye teweerabira mikadde n'emikwano londangamu abakugasa iyoho obudde bwakedde ndaba enjuba yavuddeyo ntunula kati njirengere enjuba egoloba kangende wa kitange byekusibidde ogiranga n'osumulula ekisembayo nze kambakwasa omutonzi lugaba yamanya olunaku n'essaawa omuntu n'alabika nga naye agoloba abalungi abansookayo n'abasanga abakulu abambulako n'abanywegera nagolokoka nengenda eri kitange jatudde nga li kunte balamula iyo ho siriba bana bange oh oh siriba siriba bana bange oh oh siriba Bye.